Ukigera mu nkengero z'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge wahitaga ubona inzego z'umutekano za rugose zari ziganjemo abapolisi bambaye impuzankano z'akazi barimo n'abapolisi bakuru n'abandi bari bambaye imyenda ya gisivile bagendagendaga kugera no kuhagarara iperereza ku rwego rw'umujyi wa Kigali. Kwinjira mu rukiko buri wese yagombaga kubanza gusakwa ibintu bitamenyerewe mu zindi manza. Icyumba cy'urukiko cyari cyakubise cyuzuye. Umucamanza yabanje kumenyesha ababuranyi bombi ko byaba byiza habayeho ubuhuza muri iki kibazo kuko ibirego byabo bisa. Byabaye ngombwa ko umucamanza asaba imiryango y'abarega umujyi wa Kigali kwiherera bakavugana n'ababunganira bikamenyekana niba bemera ubwo buhuza. Byarangiye impande zombi zemeye zisaba umucamanza ukuriye inteko iburanisha akazababera umuhuza. Hagati aho hari indi miryango irega umujyi wa Kigali nayo yagombaga kuza kuburana urubanza. Amakuru ijwi rya Amerika yamenye iyo miryango yari yakoresheje imipira yari mu ibara ry'icyatsi mu mugongo banditseho Kangondo andika ibiraro need justice. Kangondo na kibiraro bakeneye ubutabera ugenekereje mu Kinyarwanda. Ariko bamwe mu bagombaga kubura n'abambaye batyo bafunzwe n'inzego z'umutekano mbere y'uko bagera mu rukiko. Ubwo ijwi rya Amerika ryari ku rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ryahamagawe na Bwana Jean Didier Shikama umwe mu bari mu nzira zerekeza ku rukiko twumva atabaza ariko anashyamiranye n'inzego z'umutekano. Yatubwiraga ko bamuhatiraga kuva mu modoka ku ngufu akinjira muri kasho ya polisi ya Rwezamenyo kuri Club Rafiki Nyamirambo. Byabaye ngombwa gushaka kujya kureba ibiri kubera kuri Rwezamenyo ariko inzego z'umutekano ntizabyemera. Nkigera mu marembo y'urukiko asohoka nahise nsamirwa hejuru n'abasore b'ibigango bari bambaye gisivili batangira kumfata imikaba y'ipantaro nk'abashaka kuyinkuramo nk'abafashe igisambo bamwe ibumoso abandi buryo akavuyo karavuka. Abapolisi bari bambaye nk'abiteguye urugamba n'imbunda batangira kumpatira kwinjira mu modoka zabo ariko ndabyanga. Nabasabaga kungaragariza ibyaha cyangwa amakosa yabateraga kumpatira kwinjira mu modoka bakabibura. Abahisi n'abagenzi bahuriye bibaza icyabaye bamwe mu banyamategeko bakabaza icyo bari kuziza umunyamakuru. Nababwiye ko ntashobora kwinjira mu modoka yabo ntazi impamvu cyane ko tudahuje akazi. Babonye ko rubuze gica kandi imbaga yabonaga ibyabaga uwarubakuriye tutabashije kumenya mu mazina ye ari kumwe n'uhagarariye polisi Nyarugenge CSP Urujeni bemeye ko inzego zabo zampohoteye bansaba gutuza nkabyihanganira. Byarangiye ntabashije kumenya ibyabereye kuri sitasiyo ya Rwezamenyo. Uko baturage basezeranijwe ubuhuza muri uru rubanza rw'imitungo yabo bakavuga ko igihe umujyi wa Kigali wakwemera ibiganiro biciye mu mucyo ikibazo cyakemuka mu mahoro. Bwana Emmanuel Sahinkuye ari muri abo.
Erega burya abaturage twebwe turabana beza byose ni mu biganiro. Bavuze bati umujyi wa Kigali wemeye ukavuga uti turabubashubije cyangwa se tugiye kubaho twababariye, nta kibazo twayakira tukagera tugashakisha ahandi kuko dore ko ubutaka buracyari mu gihugu cyacu, ni hanini aho gutura, ni hanini, nta kibazo nabwo twabyakira.
Ku rundi ruhande hari abavuga ko ubu buhuza busa n'ubudatanga icyizere bitewe n'igihe ikibazo cyabo kimaze. Madame Josephine Mukankuranga avuga ko ku bibazo byatangira we nabe basigaye basembera.
Iki cy'ubuhuza bashyizeho rero n'ubundi byatangiye bavuga ngo bagomba kuduhuza bakajya batubeshya baturerega ntibatubwize ukuri ibintu byose bakabikora nk'igitugu. Ibi byo kumbwira rero ngo bari gushaka kugira ngo baduhuze ngo twumvikane ngo tugire ibyo tuganira nibaduhe ayo batubariye basi tugende tujye gushakisha ubuzima ahandi. Mu by'ukuri twararenganye, igihe gishize ni kirekire. Aho umuntu yifuza ngo yiba urupfu rwari ruje rukankuraho tubikandukira kubaho, nubwo batubwira ngo baradufunga uri kubyumva. Njyeho kugira ngo uzunyimure njye nejye gusembera ahubwo nibaguregereza base twese badushyiremo n'imiryango yacu n'abana bacu ubusa tuzasembera tuzageze ku wakangahe.
Niba mbyumva neza nanone rero murasa n'abadafite icyizere kuri ubu buhuza.
Nta cyizere dufite, iyo baza kuza kuba ari abavuga ngo baraduhuza ikibazo kiba cyarakemutse.
Mu bavuga ko bafunzwe kubera kwambara imipira yanditseho ko bakeneye ubutabera ntitwabashije kubabona, ariko twabonye abandi batari bambaye iyo mipira nabo bemereye ijwi rya Amerika ko bafunzwe bakaza gufungurwa. Uyu ni Bwana Theoneste Mwihusi wari wafungiwe Rwezamenyo.
Abambaye imipira bari bane, imipira yari yanditseho ngo turashaka ubutabera.
Kugeza ubu mwabasizemo bo?
Tubasizemo nyine nta nubwo tuzi amakuru yabo. Jean Pierre bane bo bari kwambura umupira, bigeze bambura uwo mupira nyine undi wari urimo n'uwo bita Tabirikari. Shikamara yari ari mu kindi cyumba hakurya nawe yari ahari nawe mbega ariko we yari ari kubazwa hakurya mbega we ntibatumye twegerana. Undi nawe wari ubona habonye yari Kanyamandazi, wowe bajya bita Kanyamandazi sinzimva mu muzi.
Bakwambitse amapingu mu yandi mazina?
Banyambitse amapingu gutya mbega bari banyambitse amapingu. Erega nawe twari kumwe urumva ni ikibazo twarenganye nyine rero se twarenganye urumva mbega umuvuza kuburana bakamufunga bakamwambika amapingu agafatwa n'abapolisi turasaba uburenganzira bwacu.
Ijwi rya Amerika ryahamagaye umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda CP Jean Bosco Kabera rigamije kumubaza impamvu bafunze abo baturage umubare wabo bafunzwe ndetse n'icyo babafungiye. CP Kabera ntiyitabye telefone ye yadusabye kumwoherereza ubutumwa bugufi atubwira ko ari mu nama gusa ntacyo yadusubije ubwo twateguraga inkuru. Si ubwa mbere humvikana bakubitwa n'abafatwa bagafungwa muri iki kibazo cy'imitungo ya Nyarutarama mu mujyi wa Kigali. Ikibazo gifata umuzima 2017 ubwo imiryango isaga 1000 isabwa kwimuka mu masambu yabo bakajya mu mazu yubatswe na leta, ariko muri bo bahisemo kugana inzira y'ubutabera bavuga ko baba barenganye. Hagati aho umuhuza bwana Didas Nshimiyimana yemeje ko impande zombi zizatangira kuganira kuva ku itariki ya 14 z'uku kwezi kwa gatanu. Aha bagira ubusajwi rya Amerika i Kigali.